Junior. Kuwa chisi wa maisha mia
wangu naomba nitasamie
ila napotafuta nakosa
mie ila ni kwako Mola
nisha kuwa chisi wa maisha mia
naomba nitasamie
ila napotafuta nakosa mie
ila ni kwako Mola
natafuta nakosa napata mie
nitalia Mola
napata nakosa nakosa mie
Tubby boy.
Luxarias. Hey, yo. Paul Wiki. Nakache. Hey, hey. RCEL. Carry by secondary skills. Talk East to teasers. Oh.